Nehemia murutu alita kiselekisesi alola Nehemia akamangelinga ku Yerusalemu. Koma kuna chitika mwezi wa Nisani chaka cha 20 chalita kiselekisesi fumu pokhala vinyo pamaso pake, ndinatenga vinyoyo ndikuipatsa fumu. Koma sindinakhala wachisoni pamaso pake ndikale lonse. Nine na nane fumu, kope yako nja chisoni chifukwa ninji popeza sudwala. Ichi si chinthu china koma chisoni cha mtima. Pamenepo ndinachita mantha akulu. Ndipo ndinati kwa mfumu, mfumu ikhale ndi moyo kosatha, ilekelenji nkhope yanga kuchita chisoni. Popeza pali bwinja ku mzinda kuli manda amakolo anga, ndi zipata zake zopsereza ndi moto. Ndipo mfumu inati kwa ine, ufunanji iwe? Pamenepo ndinapemphera Mulungu wakumwamba. Ndipo ndinati kwa mfumu, chikakomera fumu ndi mtima wanu, ukakomera kapolo wanu, munditumize ku Yuda ku mzinda wa manda amakolo anga kuti ndi umange. Nine na nane fumu, ili kukhala pansi pamodzi ndi mkazi wake wankulu, ulendo wako ngwa nthawi yanji? Udzabwera nsoliti? Ndipo kudakonda fumu kunditumiza nditayitchula nthawi. Ndinanenanso kwa fumu, chikakomera fumu indipatse makalata kwa ziwanga za tsidya lija la mtsinje, andilole ndipitilire mpaka ndifikira ku Yuda ndi kalata kwa Asafu wosunga misitu ya fumu, kuti andipatse mitengo ya mitanda ya kuzipata zalinga lili kukachisi ndi yalinga la mzinda ndi ya nyumba imene ndidzalowamo ine. Ndipo fumu inandipatsa monga mwa dzanja lokoma la Mulungu londikhalira. Ndinafika tsono kwa ziwanga za tsidya lino la mtsinje, ndipo ndinawapatsa makalata a mfumu. Koma mfumu idatumiza apite nane akazimba nkhondo ndi apakavalo, atava Sanibalati muholoni ndi Tobiya kapoloyo Maamoni, chidawayipira kwakukulu kuti wadza munthu kuwafunira ana a Israeli chokoma. Motero ndinafika ku Yerusalemu ndi kukhalako masiku atatu. Ndipo ndinauka usiku ine ndi amuna owerengeka nane, osauza munthu yense ine choyika Mulungu wanga mtima mwanga ndichitire Yerusalemu. Panalibeso nyama ina nane koma nyama imene ndinakhalapo. Ndipo ndinatuluka usiku pa chipata cha kuchigwa kunka kuchitsime cha chinjoka ndi kuchipata cha kudzala ndi kuyang'ana malinga a Yerusalemu adapasukawo ndi zipata zake zothedwa ndi moto. Ndipo ndinapitilira kunka kuchipata cha chitsime ndi kudziwira mfumu, koma popita nyama ili pasipanga panayichepera. Ndipo ndinakwera usiku ku mtsinje ndi kuyang'ana lingali. Ndinabwerera tsono ndi kulowa pa chipata cha kuchigwa, momwemo ndinabwereranso. Koma olamulira sanadziwe uko ndinamuka kapena chochita ine. Sindidawuzenso kufikira pamenepo Ayuda kapena ansembe kapena aufulu kapena olamulira kapena otsala akuchita ntchitoyi. Pamenepo ndinanena nawo, muona choyipa mmene tilimo, kuti Yerusalemu ali bwinja ndi zipata zake zotentha ndi moto. Tiyeni timangelinga la Yerusalemu tisakhaleso chotonzedwa. Ndinawawuzaso za dzanja la Mulungu wanga londikhalira mokoma, ndiponso za mawu anandiuza fumu, nati iwo tinyamuke timange. Chotero ananilimbitsira manja mokoma. Koma Sanibalati muholoni ndi Tobiya kapolo Maamoniyo ndi Gesu Mwalabu anamva nati seka pwepwete nati peputsa nati, chiyani ichi muchichita? Muli kupandukira fumu kodi? Koma ndinawabwezera mawu ndi kunena nawo, Mulungu wamwamba iye ndiye adzatilemeretsa. Chifukwa chake ife akapolo ake tidzanyamuka ndi kumanga. Koma inu mulibe gawo kapena ulamuliro kapena chikumbukiro mu Yerusalemu.